the windows. Now you need.
Diana, ulikuwa girlfriend, tukiwa chuoni kapulipia rent, ukuridhika uka date my friend, ukapata sugar daddy, you got a married old man, uko 20 yako 60s, ukaolewa kama fifth wife, ukweli inauma, niko single, na tena sina budi, kusema, sioni ka utarudi. Diana,
oh, Diana, kutoka, hey, Julia, jana, oh, Diana, oh, Diana, kidonda, moyoni, akijapona, oh, Diana, oh, Diana, kutoka, hey, Julia, jana, oh,
Mbali tumetoka sikia, kwangu kamua kuondoka. Ninifanya ni ukuza kidonda cha moyo. Inapidi nimebonga Diana, you make me feel like a fool. Kikumbuka what you did for me, you do life for me, yeah. Litamani ninyo sumu nife, machuton mchuku ujanga kinyume. Mila sandi juli nifanya ndume, you go well, lipata ujumbe. Ngona siku tamani wo ulini furuka kiluka ni bosa zambona na nikona wewe ndolo ni block I regret nilikuita love ni mengi yalipida na kumbuka la kochi
Diana.